si jota mani.
Min joto e heɗade heƴoji amin joyiɗi dow coronavirus. Wattu jono no nyawu o wondi e waylitirade kasen, somo yaltina calɗi goɗɗi kasen wembi jamare nde. Micciteɗen wiide o waylti calɗi goɗɗi kasen nokku noddirten Afrique du Sud ɓe noddiri ɗum Omicron. Ɗum waɗi sababu sakkila jamare nde immi tam oɗo geƴƴi nyawu jottikile leydi Mali ndina ɗati heɗiɓe gondi e ɓamde ñalawma hannden o. Kanko professeur Yacouba Tolo Ba gollowo le hôpital Pongé kuminiɗo e haɓude ñaw coronavirus o waran jabade ɗiɗo landi.
Le leydi Afrique du Sud ne antitirteɗo Omicron onata sawi ɓeyde jama mo coronavirus nangi leyɗe balɗe sattiɗe ko yaata yimɓe uñaji jeegom wongu coronavirus nangi leyɗe balɗe. Le leydi menni imadrage fo waɗaka tohon ko ƴewtinta o kabaru le wakkati mowonɗa hannde o, ga ɓamde Afrique du Sud yaade fa leydi antitirten Asie kaen Europe en fuu le balɗe ɗiɗ tan ñaw on jaali hen toon fo e da muɗum. Ko ɗum saabi dabbaka Mali wala hen. Mali kan e Afrique du Sud ne wonde e jandude do kabaru asgon kangeji gale kotal amen gongal min lamdigi fedde antitirtene conseil scientifique on ƴeewa honanno o ñaw o wondire leydi Malni. Min wonde wadde imadrage fa hannen yalla ñaw o ana heɓa haɓe battugo sariya ñaw coronavirus haalade ana nato saabe haɓde variant ona ɓe miila sariyaji haalaɗi batama ka e pikkiri waɗama ana nato saabe ñaw on jatlako
et aussi la vaccination.
Tama oɗo andani ɗum
imadraji faɓe cakko ñaw coronavirus o ɗum timmi aljumare 26 lewru novembre nokku noddirteɗo yeroso. Le balɗe sappo yimɓe alhanɓe fesude naati ley kereduji gonɗi ley laamu yeroso o. Wiyama ko yaata pikkiriji 13 koɓe noddirta Sinovax ko suud doctoroɗo yeroso ndu heeɓi ɓe mbi ɗum heƴata. Sinaɓe ɓeydana ley hen kasen mbalaji 2000 iwruɗi le suud doctoroɗo Kucala faɓe jokkito ɗiɗo golleji. Huminiɓe kabaru callal wonɓe toonɓe mbi beltiki dow hen sanne. Ɗo kadditen bete hannde dow kabaruji meɗen jowiɗi dow coronavirus ɗi. Min jowti on sanne heɗade heƴoji amen tinne wakkati fuu gatton maskiji moɗon fa ndenon kohe moɗon ndenon wondiɓe moɗon.